ay siyaayeen in xaquuqdii dadka deegaanada aan degano degeli maraflee xaquuqdii ayoon helno shirkan xaquuq ahaan iyo ninka dambe ay kaco shirkan xaquuq ahaan walaa hadda la sheegayo oo lalayay baarlamaan la daariyey meeshii dad reer gaar a leh hadii la daariyey mooyaane degeli maraflo oo meeshay sidoo nuku kuwar qabnay kutabeen arrintaasoo mamagaasdana maalintii wadigaas abtaana ma la soono laakiin lan walba kulladuu xaqin xaqa in helaw oo lan walba xagshay helawaa ka ballanni haddana ma i aragoa ina inii sirmursimay la isku dhigi